shata, ninja, jinja, sikwebe. Pawa, sawa, kira sen. Kama hiri vijinoma kuna the deck. Yes, say wo, say wo, say ah, say wo, say je, 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 Tatama dreams come true, 1, 2. Better unapata real view. Better unapeta ya twanka pepeta chekecha. Wapereke kibra kama necha. Bedua kisweka kokota pepeta chobeka. Faster, double kima bacha haraka. Dichafue kama takataka. Kamata wakamatie faster faster Omba Mungu kwa baraka Omba omba bila shaka. Ondoa wasi wasi wa mashaka. Gangsta shata roho ya kibaka. Na wapita wakinangalia. Si wajali sipotezi nia. Na kanyaga pita kila njia. Na wajaza mwisho wanaumia. I'm Mr. King Kong shata. Everywhere shata. Ninja chinja sikwebe. Power sawa kila sen. Kama hiri vijinoma kuna the deck. Yes, say bo. Say bo. Say ah. Say bo. Say bo. Say bo. Say ah. Nafanyaga mikakati na mapanga kwa kabati. Nafanyaga kirachati na kwa kasi ya farasi. Mikono kama chinja, chinja, chinja. Kio kote na wawingo, mara nyingine na wapita na wakarisha swa. Sio wengine bali ni mimi walionika ta. Mara nne mara tano na wajibika swa. Sauti yangu masikioni mako kirasa. Akirasa kwa sasa, asa, hamasa, anasa kwa sasa. Haifa, jipange kontro ujidae. Wafanya watoto furahi. Wafanye wazazi furahi. Unalinda bingwa kinga ya uhai. King Kong shata, everywhere shata. Ninja chinja sikwebe. Power sawa kila sen. Kama hiri vijinoma kuna the deck. Yes, say bo, say bo, say ah, say bo, say bo, say bo, say ah. King Kong shata, everywhere shata. Ninja chinja sikwebe. Power sawa kila sen. Kama hiri vijinoma kuna the deck. Yes, say bo, say bo, say ah, say bo, say bo, say bo, say bo.